right. Oh my God, me I go praise you to the to the left, to the right. Oh Lord, this is how I feel every day. When you smile at me every day, Mungu wangu naomba unikuse bade. Cause without you I'm not nobody. Umeniosha na damu niko msafi sana. Mimi ni wako, sitabishana. Kwa maisha yangu baba wewe ndio osana. Hey, mimi nakupenda sana.
Vile nakupa sifa, wanashituka. Hey. Leo naimba raga na kesho rumba. Hey. Producer ni pedunda, ni wape dunda.
Sitaogopa, nikianguka unanibeba. Kwa mashida unanijenga, juu ya mambo umenijenga. Kuna vile umenichukua, chukua, ukanikumbatia, nasikia raha. Kuna vile umenichukua, chukua, ukanikumbatia, nasikia raha. This is how I feel every day. When you smile at me every day, Mungu wangu naomba uniguse bade. Cause without you I'm not nobody. To the left, to the right. Oh my God, me I go praise you today.